Chavanix. Chavanix.
It's Captaino on the track.
Datana mama, but I'm gay, yevati. Iyo kundu gakundwa nagisa nabyo Kenshi na kenshi nasomaga inkuru z'urukundo Numvaga mukamusoni nkumva bita Burya igikomere cy'urukundo kiraryana Naje kubimenya igihe cyararenze Isezerano Jirinze kuri tatira Ahora na kaga foto kawe
Wagiye
he Irirwa icaye hamwe mwahuriraga
Wagiye
he Ahora waza wagiye he
Wagiye
he Ahora waza wagiye he
Wagiye he
Diana Wakundanya bakiri bato ibihe ntibyabyemera buryo umuntu akunda rimwe gusa nubwo yagiye akaba atakiriho arizera kuzagaruka amatagagira nabi yararize arahogora Diana buryo igikomere cy'urukundo kiraryana Naje kubimenya igihe cyararenze Diana Isezerano Jirinze kuri tatira Ahora na kaga foto kawe
Wagiye
he Irirwa icaye hamwe mwahuriraga
Wagiye
he Ahora waza wagiye he
Wagiye
he Ahora waza wagiye he
Wagiye
he Diana